ardayda jaamacadaha dhigatay ee dalka Mareykanka ayaa muddo dheer la xarbiyeeyay bixinta kumanaan dollar oo deyn ah oo ay qaateen si ay iskaga bixiyaan kharashka waxbarashada jaamacadda. Hase ahaatee hindise sharciyeed ay soo bandhigeen mudanayaal ka tirsan Kongareeska oo ka soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga ayaa haddii la ansixiyo hirgelinaya in lacagtaasi laga dhaafo ardayda. Senator Bernie Sanders oo ah musharax u tartamaya doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sanadka 2020 kana tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegay in deyntaasi ay aada ugu culustahay ardayda marka ay qalinjabiyaan kadibna uu culaysku sii saaran yahay weli.
It is simply not acceptable that our younger generation will have a lower standard of living than their parents.
Waa wax aan la aqbali karin in da'yarteenu ku noolaadaan nolol ka sii hooseysa tii waalidiintooda. Markay isku raacdo lacag badan oo deyn ah oo laga rabo inay bixiyaan lacagta saacaddii lagu shaqeeyo oo yar, iyo iyaga oo aan badankood haysan guryo ay leeyihiin.
Bernie Sanders oo markii labaad u tartamaya madaxtinimada oo kaashanaya xubno ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee Kongareeska oo ay ka mid yihiin Ilhan Cumar iyo Bramila Jayabal ayaa arrintaasi ku xoojinaya ololihiisa doorashada. Maalintii Isniintiina Ilhan Cumar ayaa sheegtay in deynta waxbarashadu ay culayska ugu badan ku hayso ardayda ka soo jeeda qoysaska danyarka ah marka la barbar dhigo kuwa waalidkood lacagta haystaan.
Canceling student debt is a problem of the poor and the middle class, not of the rich.
Deynta oo laga dhaafo ardayda ay dhibta ugu badani ka soo gaadho sida kuwa ka soo jeeda qoysaska saboolka ah iyo kuwa dabaqada dhexe ka soo jeeda uma saamayso kuwa taajiriinta. Sidaasi darteed, in dhammaan ardayda laga dhaafo deynta waxbarashada ayaa ka sii wanaagsan. Deynta ardayda lagu leeyahay ayaa in ka badan laba laab kor u kacday 10 sannadood ee ugu dambeeyey, waxaanay korodhay inta u dhaxaysa 600 milyan oo dollar ilaa 1.25 trillion oo dollar, sida ay sheegtay Bramila Jayabal oo ka tirsan Kongareeska Mareykanka.
60% of white students across our country have student debt burdens, students of color even more.
60% ardayda cadaanka ah ee waddankeenu waxay la tiicayaan culayska bixinta deyntaasi ku hayso. Ardayda kale ee ka soo jeeda qoomiyadaha kale waxay ka badan yihiin 78%, gaar ahaan kuwa madowga ah. Waxaa ka sii daran hablaha madowga ah oo marka ay qalinjabiyaan kadib ay shaqo galaan 100% in ka badan mushaharkooda ku bixiya deyntii ka soo raacday 4 sannadood ee jaamacadda ku jireen. Sharcigan lagu dalbanayo in ardayda deynta lagaga dhaafo ayaa la horkeenay Kongareeskii hore maadaama xilligaasi ay jamhuurigu ku awood badnaayeen halkaasi lagama dhaqaajin, waxaana dib loo soo cusboonaysiiyey markii ay Kongareeskan cusub hoggaanka u qabteen Dimuqraadigu.